9flavor.com.
Just when you thought that I've gone for tea. But I'm so great, you know that I'm back again.
Boys are dead, dead.
Now, Inomas, wam Zambia.
Inomas, wam Zambia.
You know when I say I'd cause Mufana. She handsome to Chavalulu.
Baby, mwabu pilo waka uli seli. Hakuna for shooter na ni kweli. Mwabu pilo waka uli seli. Hakuna for shooter na ni kweli. Likazi lishupa wa munyea. Lusika lumata wa munyea. La 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 wa munyea. Baby mwabu pilo waka uli seli. Hakuna for shooter na ni kweli.
Life ya kanami you came as a savior. Mukaza na kwani soni handling a behavior. Wanae saba nsako na wapanja kukulesa. But it's a tegelo chako cheze muliresa. Pakai we uyenda na wabachani wafyamba. Wanuka chempu kuku kayangati wa masamba. Mukati without ingati harikona bamba. Zaku pasa chani ucha haripena nyumba. Wakalu wata watota pwena kupasa mimba. Noenda chena yesi kapondo no ijimba. Lelo ndiwe madashe yari mupokate. Usosika minyo minyo mukichini ya tete. Jeze wabiri tinaretera poche yala. Mulungu watipala nangu stenda chonkala. 3 years na utikariyo kona njala. Usiva no siva tikai wako ni kewenga. Palinkeche sena ni machako mantenga. Pati chinjuchi mosu nifuna che usiwe. Anga tenga mpando waka wena kuripe. Tawakuma ni nawaria ni masoko. Bima tisha ngachire senda choku. Nitasha baby ponipanga koma chua. Kusa kuna malafu yako iripiwa. Bupilo bolupila kachenu kiwaskua.
Baby mwabupilo waka uliseli. Hakuna for shooter na ni kweli. Mwabu pilo waka uliseli. Hakuna for shooter na ni kweli. Likazi lishupa wa munyea. Lusika lumata wa munyea. La 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 wa munyea. Baby mwabu pilo waka uliseli. Hakuna for shooter na ni kweli. Mwabu pilo waka uliseli.
Mwichalo tuwa ikala muno situ ya lisanda. Fiwame fiwi beba ntuba lalanda. Kuwa konkeleza unga konere popanja. Na makwala ya chikondi sazi wapo nganga. Pati shonongo sanga titumire bongo. Tinkala life ya chimwela kulipena chongo. Iliche mushe na nguwa kunene ndiwe gobili. Dhani chihure che chikonde sesa kobili. You bring joy every morning nikauka. Nizifera ndine bongwe pati ndine osauka. Iko iko yeya kulisa fidoli. Mama jila wakuli zila mufioli. Siva siva uliteke ni wauze soli. Nitasha baby ponipanga koma chua. Kusa kuna malafu yako iripiwa. Bupilo bolupila kachenu kiwaskua.
I just wanna let you know how much I need you baby girl. Nakula tamusali. Olika suba kali. Kusa nikange nyali. Oh, oh, oh. Mwabu pilo waka uliseli. Hakuna for shooter na ni kweli. Mwabu pilo waka uliseli. Hakuna for shooter na ni kweli. Likazi lishupa wa munyea. Lusika lumata wa munyea. La 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 wa munyea. Baby mwabu pilo waka uliseli. Hakuna for shooter na ni kweli. Mwabu pilo waka uliseli.
There is no my first time to proclaim the name of my producer. He goes by the name
Space Boy.
Kadata Karim.
9flavor.com.
Space Boy azilimbanga tati.
Sometimes izikala china question in my mind waze. Zakwe bata. Mbunga waise mbambo yako ni wajaba ntubana funta funta wana pena waise. Kenzika na kosa hapo che kutika pezeke.